tugenda gahora musaza
humura ndi kukureba sinakugonga gigi
wapfiba n'ibyo mu muhanda agenda bizi
iri gare ritwara ibintu byinshi pe kabisa warakoze kunyongerera intebe wawe
nareba imana mfa kutozari ngongesha gusa biracamo se wanjye
uretse uburwayi bwa gasaro se nayo ibindi byagenda
harya nimura musubiza kwa muganga
oya twaramujyanye kandi basanze ari koroherwa ariko banadusabye kumusubiza bwa nyuma ngo barebe uko amerewe
noneho sine yagaruye kamurana
ibibazo se birabura ubu turi gushaka amafaranga yo gusakara Sine na Gasaro barara harava wamba ubu nayo yadusajije
ibava noneho nidanje ku mwana yigeze kurwara umusonga
cyane kuko batubwiye kumurinda imbeho rero kwasana birihutirwa tu
dore cyapoze we bite mwana
ni swage gi histo
yo
nawe n'ujya sikura umwana
ntabwo nasiba mane paza ngiye mu rugo kwambara bite nsimbukirayo ahubwo reka ngende
ngo turasubira nyine mwana ahubwo kuri ya contribution nyine yo kuzajya Kigali mwana unyihanganire rwose ndacyayashakisha
ehe kandi uko uyu munsi tugomba kuyatanga
yewana ni hatari pe ariko tugomba kuyashaka tu kuko iriya festival tugomba kuyijyamo uko byagenda
cyane rwose
ese ani muri cya gitambaro wasigaje kuri ya kanzu Simbi yakudodeye wazambwiye akandoderamo agashati
ehe mbabarira mwi Simbi yarandakaye sinamusubira imbere
Mwapfuye iki se n'ukuntu mwari inshuti
twapfuye ibyo gukorana na wa muntu ukora imideri
none se ubundi ko Simba rewe watsinze kuki yakurakariye
sha nyine nitirika nzu yari yankoreye mvuga ko ari nge wayikoze nubwo bitampiriye
yego ariko nawe warakabije ugatinyuka kubeshya gutyo
sha ntabwo nari ndigambiriye nge navuze ko ikanzu namba ari style yange agira ngo ni nge wayikoze
sha ihangane buriya ntibyari ibyawe
ukuntu nari nakoze uko nshoboye ngo nshushanye ikanzu nziza ahubwo ibya fashion ngiye kubivamo
oya ni ntabwo wabireka n'ukuntu bigaragara ko bifitemo impano
mwiza
Karen
wanije wa mwaka ya mwandu kuri ibisubizo mwana
hehe nabyibonye keve
nuka bigutse ariko mwana ngiye ibibazo ntabwo ndi kubyumva
ariko wabaye ute keve kuki utamugenga gufashe Jose
yego ra uri mu bibazo ahubwo n'ujya ku ishuri utayirangije
mwihorere mwi ahubwo mfasha dusase twigire ku ishuri
Igi niza ponsese mwana.
Itonde ndangiza ariko.
Itonde nawe ariko igihe waheye uko ata nturarangiza.
Aha, ngahakirumva ne ubugambo.
Ntaramutse mwe basha.
Ntaramutse.
Ariko ko muzigiye muzinduka cyane
ra. Ngira nasanze mucyakara ariko mfite amakuraje pe.
Cyoko
kabisa. Ariko kuva mu buri. Ni ibyo byoroshye na gato.
Zinduka ariko buriya ni byiza. Kuko izuba ntiryagagombye gusanga ukiryana.
Ahubwo papa Valentin, kugerekena ya ponsese yawe nangije. Akiriza inote zo kwikoresha kandi nuko numbabarire pe.
Nuka nuka shagigi ariko mutahuzaje witonda
shagigi usigara umukire
umukire wa Yesebana
shagukugenza nanjye mwana
bizigamire
ahubwo noneho niba nzabona yo kujya kuririmba Kigali mwiserukira muco na sakwe simbizi pe
Kigali iyo gahunda yose iracyahari
cyane maze twemeje kwizigamira hamwe ngo turebe ko twabona itike tuzajyana
ye kubyo se mwatangiye kuyatanga
ego buri wese agenda azana make make gutyo gutyo ufite umubyeyi uyamuhara mupangira uwigariza aragira agashakisha akayatanga
yawe ndumva itsinda ryanyu ritoroshye gigi
fiston
karame papa
reka yuma sabone ndayipangira uye ku ishuri dore wakererewe
sawa ahubwo se wari wabona amafaranga yo gusa naho Sine na Gasaro barara
ntayo nayo nabona fiston
ubu none imvura iguye twabigenze gute ko hava papa akira mbe nguhaye amake nakuye mu kugemura amata
singira gusa wari kuzayakoresha mu kwishyura etude zawe za nimugoroba
yego ariko ibya Gasaro birihutirwa pe
ndabizi ariko yo ntiyagura ibati ngo yishyure n'umufundi
ariko papa yagura ndusarveti twagasa uribuka ko muganga yatubwiye ko tugomba kumurinda imbeho
uwo muri amukanye ndasohoka simburu yanguriza wihangayika rwose
papa ubwo umubuze
acyo yampehe ndayagusubiza n'inyabona
simbuka yamubirere dina widagadure yamubirere dina cyane simbuka yamubirere Dina widagadure tumubirere
Kefe
mama hani
niko kefe urakora ikintu kutari ku ishuri
nari numvaga nameze neza nsa nk'urwayo ku
urwayo kise kutambwiye
nyine umugongo uri kundya simbasha kwicara
eko ku mugongo ukaba uri gusimbagurika niko kefe ufite iki kibazo koko
ntacyo
none suka wasibye ishuri kubera iki
ibintu twigange yo simbyumva Kaya naho mu akera nane sinanguka ku ishuri idakoze.
None se kuba wabyihereranye. Ubona bizagenda gute Kefe?
Simbizi.
Oya ntugakabye rwose. ubinshuro zose nza nkubaza kwishura uko bimeze kuki ntacyo wabambiye ntago ushaka kwiga
ndabishaka
uyo wese ko ari yo mpamvu rino muri kabuto
ndabizi
keve ndashaka kugufasha tugashakira hamwe umuti w'iki kibazo kiga neza sibyo
erega mama ni nibiba byoroshye
oya bigomba gushoboka ugahitamo ishuri cyangwa gutaha
ani
karam
bite ko utagiye muri break
ndeka ashaka kuva nashwana na Simba numva narabihiwe
aha erega ibyabaye byarabaye ni wikomeza kubabara byakire ahubwo uzasaba Simba imbabazi
sha ibyo byo ngomba kuzimusaba gusa ariko ndambeye kubona nta kintu kigenda mu buzima bwanje
erega humura nabwire ya fashion ari ryo herezo ry'amahirwe
eh ritabaryose ngewe sinzongera no kwirushya mbyirukamo
uyasha wivuga gutya ni erega nta mushinga utagira inzitizi kandi kugira ngo ubigereho utangirira hasi bikaza buhoro buhoro
sinzi sha Valentin umenye fashion atari ibintu byanjye pe
none se ugatari fashion n'iki kindi umva wakurikirana
sha simbizi kandi ndumva bimpangayikishije cyane
utekereza iki cyo ibintu tubiganirije abandi banyeshuri ko wasanga twunguranye ibitekerezo
eh reka 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 urumva batahita bamenya ko ntazi icyo nshaka bakancamaze
ehe uyu nyamara ni wasanga hari benshi bameze nkawe
Valentin ntuzi ko niyamamarizaga kuba doye nimbwa ko nzabafasha kumenya uko bakwikira impano zabo
noneho rero dufatanye gutekereza umuntu twasaba ikigo ko gitumira akaganiriza abanyeshuri kukumenya icyo ushaka kuzaba mu buzima
ehe uzi ko aribyo Valentin wamfashije gushyira umuhigo wanjye mu bikorwa kora hasha
eh sine gasara wamuhetse nabigize ingobyi hejuru atavunika ijosi
urakoze gigi mpereza ako gashuka mutwikire bansabye kumurinda imbeho
sha ntacyo ndabona gasara zakira da
gusa nuko aho turara hava ariko papa yanyijeje ko basakara ntabwo dushaka ko yongera kurwara umusonga
eh gigi bite
ni sawa
zine yakwakiriye
oya ntacyo naje kugura naje kubasuhuza ariko ndabona wishimye kazu
ntibyabura sine ngufitiye inkuru nziza
iki papa
ubu tuvugana amafaranga yo gusana aho muranda yafite kandi nayo kumusubiza kwa muganga nta kibazo
ngo papa nibyo
nibyo rwose mwarabana
bega byiza ariko kazu nange ugomba kumbwira aho wakuye ako kazi kaguhemba nange ndebe uko nakigenza
ntabwo ari akazi nayakuyemo gigi ni mu kimina bangurije
sa nakunda umusa kazu reka noneho mbacike njye gushakisha
wakoze kandi bye gigi none se papa ubwaye amafaranga tuzayishyura gute
sine ibyo ntibiguhangayikishe reka twite ku buzima bwa gasara vurwe akire tuzashaka uburyo
mana ishimwe pe
ahubwo ibi bitubere isomo ryo kwizigamira dore ntawe umenya uko aramuka
oya fisto aho iyo ndirimbo izamuka gutya shaka kugira umunsi mwiza oya nakibimbuza
ariko ushaka uribuka ngaho twagiye
shaka kugira umunsi mwiza oya nakibimbuza uko kazi wakarasa niko mu maso hacya oya nakibimbuza oya nakibimbuza
Valentin turarenze
cyane pe dutinze kugera i Kigali gusa
ahubwo se Valentin wakuri igare tukanyurana ku isoko
ku isoko gukora iki se
ngomba guhurira na papa ndagira ngo mufashe gutwara ibintu ari burangu
sha nta kibazo pe
wowe bite byanyu se wowe
gigi
bite se
Nisamana, Valentin bitese.
Ni byiza shaka gigi.
Umva nagushakaga bya fomo.
Eh, namahoro se.
Guys, unje ku Kigali ndiko na bitazacamo kabisa.
Ngwiki? Kubera iki se gigi?
Note na ifite zo gutangana zishyemo ibindi biboro tu. Na kintu ndi
we sha, nange sinzi ko papa azashyira kanyemerera.
Valentin, uzongera umuvugishe kabisa. Naho gigi we tugomba gushaka uburyo twamufasha.
Ese ubundi biruko ari iki Keve? Uzi ibintu wahombye?
Namaze. Hari byose nkubajije?
Ndaba ndeba icyo ubwira mama Anik.
Ntabyo ubonye rero kuko yaje karansanga hano.
Ye? Ubwo se byagenze gute?
Yarakaye byafu. Ngomba guhitamo kwiga cyangwa gutaha.
Ntiwumva? Ubundi si ibyo bigira ni ibiki? Ngamafaranga, amafaranga.
Amafaranga nyine? Ubundi si ubona nagarutse ko hari ibintu byinshi natitswe mu masomo ubwo nahera.
Hanyuma se bwo nuhitamo kureka ishuri uzajyubahe? Nyamara nge nakugira inama yo kureka kwigira ntibindebe. Umenye ko amahirwe ufite hari aba yaririra.
Ariko se Fiston.
Karame.
Iryo garura ribasha na Valentin ariho.
Humura papa, nariye kawunga nyinshi pe. Gaurira Valentin.
Jean Fisto, ugomba kuzarinyigisha nanjye nkajya mbitwara rwose.
Ewana, Valentin, nzakwigisha kandi uzaye turime. Wafashe neza tugende.
Eh, ndumva nta kibazo.
Ugende gahora ariko Fisto. Ugonda gusanga kuri butike.
Sawa papa. Okay, twagiye Valentin.
Yiwi, Fisto, Fisto. Mama, mama.
Nikoye. Fisto. Valentin. Ubwo ni mukomeretse?
Ntacyo mbaye kazu.
Nanjye ntacyo mbaye, ariko ndumva itakurinze.
Reka mbafashe ryegure. Ni muve mu muhanda ariko.
Reka nze mwegure Valentin.
Ibaba we, nahindutse ivumba ahantu hose nuko.
Eh, Fiston.
Karame.
Dore karisitaraje.
Guki?
Uramukizwa n'iki?
Ndapfuye neza neza.